Madueke, Winnie Matikizela Mandela, only fact hapo, na vangwe bajika utara. Oh, dihangura ni mbio rikuwerao, umkondo wesize, baname bafome mashango daba, majitori Afrika jipembe na mzi, richire robo polo. God bless Africa, kosi patucheza Africa, kosi katekiza Africa. Shinda la cara.